top. Select a chaser doba once from the top. Whoa.
Don't show my bed, don't show my bed, don't show my bed.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa.
Don't show my bed, don't show my bed, don't show my bed.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini jua bidi tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo maber kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu maber.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Ikibamba sana basi puli top. Select a chaser doba once from the top. Whoa.
Don't show my bed, don't show. Don't show my bed, don't show my bed.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Whoa.
Don't show my bed, don't show. Don't show my bed, don't show my bed.
Makwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masanse watiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Originali, the flow and I'm Kali. Ninasumbuga town baka mashinani. Kolabo na iani and the mtaani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Ah, ikibamba sana basi pull it up. Select a chaser doba once from the top.
Whoa. Don't show my bed, don't show my bed.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Don't show my bed, don't show. Don't show my bed, don't show my bed. Don't show my bed, don't show. Don't show my bed, don't show my bed.
Lobang and a